buvunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB mu bufunze ekirabudde abakungu b'amasomero n'abagaddukanya kwesa n'abo abatambuza ebigezo obutagezaako yadde n'akatono okwezibika nsimbi ez'abayizi ezibaweebwa okwewandiisa n'ekitongole kino okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo kubanga anaakwatibwako ku mulundi guno kaakumujjuutuka. Bwabadde ayogerako eri abamawulire ku ssengejjero lya mawulire eya Media Center mu Kampala akulira ekitongole kino Daniel Odonga agambye nti sibaakuttira kuli ssomero lyonna n'abantu ssekinnoomu abeenyigira mu kusolooza ssente ezitakkirizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga nga olwo bo beerimbise tebaakuzitwala mu kitongole kino kyokka ne zitatuukayo ate abayizi ku ssaawa esembayo ne babonaabona.